Blog Talk Radio.
Nyungu z'umutekano twese zitugeraho ntabwo ari ibiraka mutwima kuri twebwe gengira imana rwose intambara zaza kuko zishize bansezerera nyine nataha ariko twaranavuze ngo ibyo biraka tuzajya tubirangiriza hirya iyo ngiyo hano urwanda ni ruto ntabwo twashyiramo ibisasu hirya iyo kuko bafite ibihugu binini ibibazo byacu tukabirangiza kandi abamotari nta kibazo bibateye hari igihe njya mbona aho twagiye basenga mana yacu rwose dutsindire intambara ku mutima nkavuga ni mana yanjye iri sengesho nturyumve kuko njyewe intambara ndazikeneye ariko hirya iyo ngiyo
bakunzi ba radiyo iteme nongeye kubasuhuza kandi mbaha ikaze mu kiganiro uyu munsi mutegurirwa nanjye Turishimye Jean Paul uyu munsi uri ku itariki ya 10 ukwezi kwa kabiri umwaka 2022 ikiganiro cyacu rero kiratangiye nk'uko mwari mubyumvise aho generali Mubarak Muganga ubu usigaye kuri ingabo zirwanira ku butaka mu Rwanda ingabo za RDF ubwo yavugaga aya magambo yabaga ataraba umugaba w'ingabo umukuru w'ingabo zirwanira ku butaka niba ari cyo cyatumye Kagame abimuhembera cyangwa se kubera runyite kuri ibyo bari barimo ibyo yenda tuzabimenya mu minsi iri imbere ndetse ya hafi cyane itari ya kera cyane ikibazo cya Congo ndaza kukigarukaho mu kanya cyane cyane ko abadepite mu nteko ishinga amategeko ba Congo batangiye gusaba ibisobanuro ubutegetsi cyangwa se guverinema ya Tshisekedi ngo ivuge igire ikivuga kuri iriya jambo ry'ubushotoranyi Kagame yavugiye mu nteko ishinga amategeko ubwo yavugaga ko atakangwa no gusanga umwanzi cyangwa se umuntu ushotora u Rwanda mu gihugu ngo iyo ngiyo ariko uburyo yabivuze akaba ari mu buryo bw'agasuzuguro no kwihindura kwangiye ko ngo avuga ko igihugu cya Congo gifite ubutaka bunini kibereye intambara ntabwo ari ubwa mbere babikoze cyangwa se RDF cyangwa ndetse na guverinoma y'u Rwanda ibikoze cyane cyane ko no mu gihe cyashize mwabyumvaga uburyo ba playingaga down cyangwa se gusa nk'aho impfu z'abanyekongo zapfuye muri ziriya ntambara RDF yitwa RPA yagiyemo nk'aho ntacyo zivuze ndetse bagaharasinga Denis Mukwege wari umaze guhabwa igikombe cy'amahoro ku isi kubera ubutabazi yakoreye abahitanywe cyangwa se abagiye bahutazwa n'izo ntambara harimo n'igitsina gore cyahohotewe nko gufatwa ku ngufu n'ibindi ibyo byose rero ibyo byose Kagame cyangwa se ni guverinoma ye na Mubarak mwumvise hariya ntabwo babyitayeho nta nubwo bigeze babona ko impfu z'abo bantu zikwiriye ubutabera cyane cyane zishobora kuba zaraguye ari inzirakarengane mu minsi yashize ubwo ambasaderi Karegana ubwe yakoze mu gisebe cy'abanyekongo ubwo yavugaga ko cyangwa se yunga mu rya Kagame bagerageza gusuzugura igikombe cyahawe na Denis Mukwege ndetse amutesha agaciro ari mu gihugu cya Kinshasa ari mu gihugu cya Congo ari Kinshasa mu mukuru ibi byose rero bigakwereka gusuzuguro nibaza ko cyakora kizabizakizwa n'ikintu kimwe yenda ari uko president Tshisekedi koko n'abamukuriye n'abari muri guverinoma ye bashobora gusaba accountability cyangwa se bakabaza ibibazo uko Kagame akomeje kujya byishotora cyangwa se byishongoramo mumbabarire kwishongora n'icyo nashaka kuvuga niyo mpamvu uyu mudepite witwa Iratan Gracien de Saint Nicolas uhagarariye akarere ka Bunia sinzi ko ibyo ari coincidence cyane cyane ko muzi ko ingabo za Uganda ubu ngubu ziriho ziragarura amahoro kandi umubano bafitanye n'abanyekongo urasa neza cyane ku buryo nawe atakwifuza ikintu cyakongera gusubiza inyuma ibi bintu. Impamvu navuze ko ndi bugaruke kuri ikibazo cya Congo ni kuri kudeta aho biri muri interahe z'abanyarwanda kugira ngo bamenye ibikurikira muri ibi bushakashatsi burimo gukorwa ndetse na iterereza arimo gukorwa ku ruhande rwa guverinoma ya Congo abantu bose bashobora kuba bihishe inyuma y'uyu mugambi wo guhirika ubutegetsi bwa ubutegetsi bwa Tshisekedi. Umushinzi nawe babwiye ko hari inkuru zavuga ko Kabila asa ngo yagiye muri South Africa gusa n'ubyitegura kugira ngo ahari bizabe ngo adahari agaruka hosha. Uyu munsi bavuga ko murumuna we Zoe Kabila muramwibuka twamuvuzeho ubushize yari guverineri wa Katanga nawe yabujijwe gufata indege ya South Africa kubera impamvu zitarasobanuka neza ndabigarukaho mu kanya. Mbere y'uko ariko nza muri ibyo byose ndagira ngo nk'uko nabasezeraniye mu kiganiro cy'ubushize ababwira ko harimo gutegurwa kwibuka Colonel Patrick Karegeya ndetse memorial ikaba izaba umusibo ejo ni kuwa gatandatu. Ndagira ngo mbabwire ibikubiye muri iri tangazo cyangwa se invitation noneho abashaka kubyitabira namwe muzamenye uko mwabyitabira. Byinshi mushobora kuzabisanga no kuri social media ariko mu gihe mutarahajya mukurikiye ahangaha kuri Radio TME reka mbabwire uko gahunda iteguwe bijyaga ko ntabwo umunsi wo ntabwo ari uw'agateganyo. Ni memorial Colonel Patrick Karegeya bizaba ari ku itariki 12 z'ukwezi kwa kabiri ubwo ni uku kwezi umusize ejo ikazaba saa 5 ku batuye New York na DC ikazaba saa 10 za nimugoroba ku batuye London ikazaba saa 11 ku batuye Brussels cyangwa se mu Bubiligi ikazaba kandi saa 12 za nimugoroba ku batuye i Kigali ndetse ku masaha ya Afurika y'Epfo ikazaba saa 1 za nimugoroba ku masaha y'i Kampala Uganda ndetse ku bari mu bice bya Australia na Sydney by'umwihariko ko naho ubwabo muri Australia bafite amasaha atandukanye ariko ku bari Sydney bizaba ari saa 3 za saa 9 za mu gitondo. Nizere ko n'ibindi nabivuze neza ni saa 5 za mu gitondo New York na DC saa 10 masaha ya Londres saa 10 za nimugoroba saa 11 ku masaha ya Brussels saa 12 ku masaha ya Kigali saa 1 za nimugoroba ku masaha ya Kampala saa 9 za mu gitondo Sydney muri Australia. Kubera impamvu za COVID rero nda iteganyijwe kuba ku murongo wa Zoom byabaye ubushize kubashaka rero kugira uruhare cyangwa se kuza kuyitabira umuryango wa Patrick Karegeya ukaba waravuze ko abantu babyifuza bose bashobora kuba kubyitabira nta kabuza kikeneye gusa no kugira internet ahasigaye ukakurikirana uwo muhango kwibuka intwari Colonel Karegeya Patrick. Kuba ari mu ruhande cyangwa se ku baturiye muri Afurika y'Epfo mushobora guhamagara kuri nimero cyangwa se mushobora gusaba kwandikira text nimero 27 kuba ari hanze ubwo yenda reka mvane 27 kuko ndavuga bari muri Afurika y'Epfo mushobora guhamagara kwandikira kuri 6586 3308 kuba ari mu gice cyo mu Burayi kira Benoit Muhoza bwiriya nimero mwahamagara mubaza niba ko mwifuza kuvugana witwa Keza Mwiza. Keza Mwiza rero ni muri Afurika y'Epfo 2 7 6 8 8 6 3 3 0 8 ku mugani w'Uburayi abashaka kubyitabira mushaka invitation mu buryo bwibanga mutari kuri social media mwakwandika kuri 333 aho ni mu Bufaransa 6686 8 8 6 5 mukavugana na Beno Muhoza akabaha uburyo mushobora kwinjira muri muri Zoom cyangwa se uburyo mwabona invitation. Ko muri Canada mwakwandikira Garikani Gasana kuri 1 4 1 6 3 5 7 6 16. Kandi ntibyabuza kunyandikira mu gihe ushaka kuri information ku bari ku mugabane wa Amerika n'ahandi hose, ndetse aho mushobora ku basanzwe dufitanye contact cyangwa se abo mushobora gushaka mwubyumvise kuri radio iteme. Hari na nimero yanjye kuri kiganiro cy'uyu munsi, mushobora guhita nawe munyandikira noneho nkazabohereza ubutumwa bwihariye cyangwa se message kuri 1 5 0 8 3 3 5 8 7 7 1 kuri WhatsApp aho ngaho. Kwize rero ko tuzaba turi kumwe rero kuri uwo munsi ni Memorial Colonel Patrick Karegeya, umuryango ukaba uwa batumiye kubashaka kubyitabira. Reka ngaruke rero ku makuru avugwa mu Rwanda ndetse no mu karere. Muri DRC nabasezeranye ko ndibuze kugaruka kuri izi investigation zikomeje kandi bishoboka ko zishobora no kuzafata ku Rwanda. Nabivuze ubushize ko simpamya ndetse sinokuba ngo simpamya, ndabyizera ko ririya jambo Kagame yavugaga arimo adagazwa, afite nawe ubwoba ko iri perezida rishobora kuzamugeraho, rishobora gusanga hari ikirenge abifite mu bushize. N'abashyiriyeho audio y'uyu mukongomani Bea wavugaga ko u Rwanda na Congo ari igihugu kimwe. Ndabigarukaho mu kanya. Mbere yo kugira ngo mbigaruke ariko nagira ngo mbibateguze, reka mbanze njye ku mubano w'u Rwanda na Uganda. Ndabizi ko muriho mwumva ibicicikana ku bijyanye n'impunzi. Umunyamakuru wandikaga cyangwa se umwanditsi wandikaga bavuga ko yanditse ibitabo bibiri, kimwe Banana Republic, ikindi cyitwa Greedy Barbarian. Akaba uyu munsi bavuga yuko yahunze, ndetse ntabwo ari ibanga, njye ubwanjye nabyumviye kuri Focus on Africa kuri BBC ivuga, ndetse no mu highlight interview avuga ko ndetse ateganya kwandika ikindi gitabo. Nahoze ntekereza ubwo namubonaga, ntabwo nshaka kuvuga ko yenda kuba avuga ko yabaye torture. Minisitiri w'ubutabera muri Uganda nawe namwiyumviye avuga ati muri parlema, avuga ati ababikora abashobora kuba batorotira abantu policy ya guverinoma, ahubwo abo bantu nabo bashobora kubihanirwa kubera ko uwo muntu yerekanye ko kuko ashobora kuba yarakubiswe imboko ku mugongo we agaragaza ibikomere byinshi. Ariko urumva ko vraiment ntabwo nshaka kuvuga ngo ntiyababaye cyangwa se ntafite impamvu yo gutabaza, kuko nibyo twamagana no mu Rwanda n'ahandi twabyiza. Ariko mufate itandukaniro ry'ibintu bibiri, murebe uburyo ibyo bintu nk'ibyo biba muri parlement. Opposition abantu abadepite bo muri opposition barigaragambije bafite cyose, bavuga ati ntituzagaruka ahangaha mutazanye umuntu wa guverinoma uzaza kudusobanurira ibijyanye na torture ivugwa mu nzego z'umutekano. Ministre wa justice yagiye muri parlement, yari yitabiye ubwo buti nta gasuzuguro gahari, aragenda aravuga ati ntabwo ari polisi ya leta gutorotira abantu, abivuga yemye muri parlement. Yes, baramukwena ba opposition baravuga bati no to torture, baririmba indirimbo bakubita ku ntebe no to torture. Igihe cyose uwo mugabo yavugaga cyangwa ministre wa justice yavugaga, ariko ndashaka kwerekana ko amakosa nubwo yahaba accountability ikwiriye, ari nayo mpamvu bamwe baha agaciro uburenganzira bwa muntu cyangwa se umuntu abandi bakumva ko abanyarwanda ari bimonyo. Nongeye ubwo nareba interview mu bindi bibazo nibaje nawe nibaza ko nawe aribyo wibaza. Ndavuga ni ubu ngubu mu Rwanda baraturamye barece ntawuri bubakritika. Kuko abantu nka bagasakure baravuze bati babarashe birukanka. Umunsi umwe minsi ine barangize bakavuga bati bizaba byarangiye. Tuzabaha raporo twikoreye tuvuge ko urupfu rupfu rusanzwe rw'ikirago cyangwa se yaragiye gutoroka ari ku mapingu. Aziritse iminyururu ku maguru. Bikarangirira aho ngaho. Agasa nk'aho nubwo bitamuha bidashiriraho ariko ku rupfu rwa Gasakure, urupfu rwa Kizito byose basa naho bavuze ko babiclosinze ko investigation zarangiye. Mu gihe abandi zimenyesha impamvu nka leta ya Uganda ushobora kumva ngo bafatiye ibihano bamwe mu bakuru b'umutekano kubera ko rimwe na rimwe hari akise baba bagize kuri informasiyo iwacu ntibishoboka. Uwakavuze ibyamubayeho aba yarapfuye yarishwe. Ikibazo gikomeye ni bikwereka buri munyarwanda uruhare rwe baza nibura abo bantu bari hanze babone n'ibyo bandi naho kuvuga ngo nta uvuga ngo ugiye aba yagiye nibyo nyine komeza gupfa nk'udushwiri. Reka ngarukiye ku bindi bitari ibanze navugaga muri kugereranya gusa kwerekana uburyo accountability ibihugu biba bitandukanye guverinoma ikumva ko iri answerable turi ku baturage ku buryo umudepite vuga ati turashaka ntabwo tuzicara ahangaha. Abo badepite ntabwo batinya gupfa, ntabwo batinya ko perezida Museveni azabica kuko barakora ibiri mu burenganzira bwabo. Nawe akavuga ati guverinema nigende isobanura ibi bintu kuko naramwiyumviye avugana na Manpower avuga ati bibaho ko hari igihe abantu ku giti cyabo bashobora gukora ibintu ariko twebwe barabihanirwa bakabibazwa ndetse tukagenda tubigisha kuko bamwe muri twebwe hari abantu bagifite ya mentalite yo muri za 80 akaknowledging ibyo ngibyo kavuga ati byose tugomba kubifata tukigisha uwacu ntabwo kubivuga ntashobora yumva ko ngo wamuchallenging wamwandamayinga wamutesheje agaciro ntushobora kumuchallenging umubwiye utaha ni ikosa hashobora no kubyemera aravuga ati muvuge muvuyeho ntabwo umuza ho Rwanda rwavuye. Birababaje cyane. Reka ngaruke kuri uyu munyamakuru wahunze. Mbere y'uko ngera ku munyamakuru by'umwihariko nashekejwe n'uburyo ari Trump report ari abanyamakuru mu Rwanda basamiye inkuru hejuru Rwanda ngo Muhoza amaze kuvugana na Kagame babikonfirme. Mumbabarire mu mugire. Harya niba koko umuntu anahunze ari umunyamakuru nubwo yaba na ministre nubwo yaba ari umukuru w'ingabo uhunze. Ni ukuvuga ngo Kagame niwe the boy bazajya bahita bahamagara akamubwira ati nimwamutuboneye nimwatuboneye umuntu bavuga ko yaciye ku mupaka w'u Rwanda. Muribaza uwo muperezida agaciro afite. Ibinyamakuru bikandika ati Kagame yahakaniye Muhoozi ko uwo muntu adahari. Really? Uwo niwe muperezida dufite na umbabarire ntabwo tumufite simufite ntari simusangiye namwe ntawe nsangiye nawe ariko niwe muperezida u Rwanda rufite rushyira imbere hari nawe kandi bikamunezeza ko ari perezida. Ushize nagiye nkora kritike ibintu yagiye avuga sindi bubigaruke. Imagine kumva ko umuntu agomba kuvuga ati nahamagaye Kagame yambwiye ko umuntu ataramubona hatari mu gihugu nubwo yaba mubeshya. Iyo mvugo yonyine perezida ufite inzego ufite ubanye n'amahanga ufite hanse nyema ufite inzego z'umutekano immigration niwe baheraho babaza babuzwa n'iki babuzwa n'iki ko na ubwe arabyivugira ati ibintu byose iyo ntavuze ntawukora zubundi ko tuvuga ibyo konesha y'inka zawe zonye n'ibindi ibyo byose niwe uvuga niwe ubuvuga iby'ibyapa bivuze abantu umuvuduko niwe uza kugira icyo avuga birababaje cyane ko wumva uwo mukuru w'igihugu wiyita umukuru w'igihugu ari we muntu person the person of contact ku bintu byose impunzi zaciye ku mupaka nazo mwabonye abahunze kubera impamvu runaka birababaje cyane ntabwo twabivuga uko mbivuga ntibyumvikana nk'uburemere bifite kumva rero ibinyamakuru byandika bati Kagame mu ibanga twavuganye yambwiye ko umuntu adahari skandal ariko ntagihugu gihari uwo mukakwenze rero ni uwo munyamakuru nkuko nababwiye namwumvise avuga ko nyuma yo kwandika ibyo bitabo biri Banana Republic niyo ngo azandika n'ikindi ngo ntabwo azaceceka ariko ntabwo akiri ku butaka bwa Uganda amakuru menshi rero arakonfirma ko aho yaba ari hose point ya mbere yagiyemo ari muri mu Rwanda ibaze rero yenda ashobora kutazahatinda yenda ari muri transit ariko biravugwa ko ahantu yagiye ari mu Rwanda nibo bamukingiye ikibaba simvuga ko uwo muntu adafite yindi impamvu yatumye ahaguruka mu gihugu akagenda ariko u Rwanda nirwo rwirirwa rusakuza abategetsi b'u Rwanda basakuza bavuga ngo ntibashaka abantu ngo baba mu bihugu ngo ari impunzi mu gihe ibyo byose abo bivuga nk'uko twabigarutse inshuro nyinshi niko we akingiye ikibaba abantu barwanya ubutegetsi bw'ibindi bihugu ndetse ubutegetsi bwo mu karere ko navuga Burundi navuga Uganda ariko akavuga ati njyewe ntibindeba niba jeyi ntibindeba yenda babwira ibyo nshaka ibyo mushaka ntabwo mbizi nta n'icyo bimbwiye ariko dore ibyo nshaka kandi mugomba kubima mutabimpaye ntabwo tuzabana neza atawuhicyo ibyo rero tuzabimenya tuzakomeza kubakurikiranira ariko uwo munyamakuru biravuga ko ari i Rwanda cyangwa se anyuze i Rwanda agiye anyuze i Rwanda mu gihe agitegereje relocation ajya ahandi hantu reka ngaruke ku makuru ya Uganda mu bintu bimaze iminsi bivugwa muri Uganda cyane cyane mu mbuga nkoranyambaga hari ibintu Perezida Museveni yavuze yagiye mu minsi mikuru y'ibindi ariko abigarukaho ku buryo utabyirengagiza cyangwa se ngo tunanirwe gutekereza ko hari icyo yashaka kuvuga ushate wavuga ko ari ugucyurira Kagame ushate wavuga ko ari coincidence ariko icyangombwa ni uko ibyo bintu byavuzwe kandi birahari reka mpere ku magambo Perezida Museveni yavuze ati abantu batuka umubyeyi wanjye batuka mama cyangwa se batuka abasirikare ibi ni amagambo Perezida Museveni yavuze ntabwo hashize imyitozo hashize nk'icyumweru kimwe avuga ko bidakwiye sinzajya cyangwa se ko sinzi niba ari audio yanjye mutumva neza nanzi ko ibyo byakemutse ubwo urakoze cyakora bankurikiye mumbwire niba bakomeje gucika cyangwa niba byatunganye nabyo muze kumbwira Perezida Museveni hari ku wa gatanu cyumweru kigiye kurangira ubwo yavugaga aho yari agiye mu butabera aho yavugaga ko hari abantu bajya babiza abantu harimo n'umuryango we ndetse navuga abantu batutse umubyeyi we cyangwa se bagatuka n'abasirikare ushobora kuvuga uti mu Uganda barabikora cyane ariko ndagira ngo nibutse yuko leta y'u Rwanda ndetse sina leta ntabwo ari babandi ubwo no ngo ni tarifa yandi ni ministre ushinzwe wari ushinzwe ubanye n'amahanga nakushinzwe ubanye n'amahanga cyangwa ushinzwe East Africa ni byandikwaga na Nshuti Manasse ubwo yavugaga ngo ni hari bitaravuze ku nkomoko ya Museveni nguko nyina ciwe mu Rwanda ngo bikabyara inzigo hamwe bavugaga ngo yamubyaranye n'umutwa ibintu nk'ibyo ibintu byinshi cyane ibyo byose rero ntabwo nshobora kubitandukanya ariko magambo yandi yakurikiyeho President Museveni yaravuze ati nabyaye umwana w'umuhungu mwita Muhozi ati kugira ngo azamporere Muhozi nawe amaze kumva iryo jambo cyangwa se ibyo President Museveni yavuze ati nibura abantu bamenye ikizina ryanjye risobanuriye ati Imana ishimwe yangize umusirikare ati thank God ati kuba yarangize umusirikare ntabwo navuga ko n'ubundi President Museveni akenshi avuga amageno abavuga agenura ariko icyo ashaka kuvuga ushate kubihuza n'ibintu bivugira i Rwanda ntabwo waba ugiye kure cyane mu gihe tukivuga ku Uganda n'u Rwanda ushize narababwiye ko n'ubundi bigikomeje kuba ikibazo kubona leta y'u Rwanda idashobora kwemererwa kujya muri Congo n'uyu munsi amakuru mfite aremeza yuko Kagame agikomeza gutitiriza ashaka kwambuka ngo bamuhe autorisation ngo kuko afite information z'uko ashobora guterwa ngo kandi akabisaba mbere yuko yakwinjirayo mbere ya Commonwealth ari na makuru yizewe Kagame aravuga ko mbere yuko Commonwealth iba agomba kuba Commonwealth inama ya izaba iteganyijwe kuba mu kwa gatandatu nayo kwa ngo izaba ubwo mu giteganyijwe kuba mu kwezi kwa gatandatu ko ashaka kuba acungiye umutekano w'u Rwanda muri Congo ibyo rero habwo arabyemererwa ari tabyemerewe nawe ntabwo azarekeraho ntazaruhuka nibiba ngombwa azakora skandale avuge ko yatewe yambute ngo ari hajya gukorera intambara cyangwa se gucungira umutekano ntabwo rero bizakirwa neza akaba ariyo mpamvu ngira ngo ngaruke kuri ikibazo cya Congo ariko mbere kugaruka cya Congo mbabarire ngaruke gato ku kibazo cya Paul Rusesabagina aho Congre yakoze resolution Congre y'Amerika isaba yuko yarekurwa basaba yuko arekurwa ntabwo ari kenshi cyane mutabisuzugura ntabwo ari kenshi cyane resolution nk'izi zibaho ubundi habaho nk'abadepite nk'abatanu makumyabiri cumi na bangahe bakandika bakishyira hamwe nabyo babiri powerful biba bikomeye cyane ariko kugira ngo bijye kuri floor hajye deba hanyuma bakore resolution mwanzuro ntabwo ari kenshi bibaho bari preoccupe n'ibibazo domestic ibibazo biyo ku butaka bwabo ibibazo by'iterabwoba ibibazo bijyanye n'ubukungu bw'isi na za trade na economy y'igihugu cyabo n'amatora yabo y'ubutaka kubifatira umwanya nubwo byaba iminota cumi n'itanu n'ibintu biri significant n'ibintu biri très important nibikwereka ko biri ari ibintu bafata au sérieux reka nkubwire rero udukurikiye na Kagame ndetse namwe mutwumva muri i Kigali mu Rwanda impamvu iyi resolution cyangwa iyi myanzuro ikomeye kuruta yenda n'ibindi mutanzwe mwumva bivuga ku Rwanda bitabariza abantu bababaye nka zina za State Department report ubu iyi resolution cyangwa umwanzuro yakozwe n'abademokrate n'abadepublike barimo ntabwo ari abademokrate gusa harimo n'abarepublike ariko itandukano rihari n'ubushize byarabaye bimwe ariko perezida akaba ari umu republika cyangwa ava muri indi shyaka ubu rero inteko zombi zimaboko y'aba demokrati ishaka rimwe. Yes, muri sena harimo vote nkeya zishobora kuba zidahubangamira the policy z'aba demokrati ngo ziceho zose uko zakabaye, ariko ku kibazo nk'iki ngiki kitari domestic akenshi usanga babihuriraho babyumva kimwe. No kuvuga ngo na za baweza vote babura mu bintu biri domestic policies, ubu ntabwo icyo kibazo gihari. Uretse ko iri ntabwo ryategeka kumva ngo ryaciye mu badepite bo hasi rigiye muri sena rigaruke bijye muri presidansi, itegeko ntabwo ari byo. Ibi ni ibindi, n'ubundi bwoko ni uwo mwanzuro wafashe bakavuga ko inteko yavuze ibi n'ibi. Ni ukuvuga rero hari ibintu byinshi cyane bishobora gukurikira. Hari igihe perezida nka Biden muri ya mafaranga y'imfashanyo bohereza bavuga ko bazereje mu Rwanda bashobora guhita bakata, kuko kongere niyikata niyo iteganya imyenda, niyishyiraho limite ku myenda na bya bindi bimva byo ku borrowing, gusaba inguzanyo. Ishobora kuvuga ati ku Rwanda bakabikuramo bakabyelimina kugeza igihe babonye ibisubizo by'uburyo bafata imfungwa za politiki. President nta kindi yabikoraho. Yes, niwe ufite power ku bibanye n'amahanga, ariko ntabwo nawe ari exclusive ku buryo ashobora kuvuga, wavuga ko ari exclusive ko ari umwihariko we, ariko ntabwo ku bijyanye n'amafaranga atari byo yakora bindi, ariko desiziyo gusanga umuza n'amafaranga yo gufasha u Rwanda kuri ibi n'ibi ntabwo ari bubi wabitegeka, abadepite babifitemo ijambo. Ni ukubisobanura gusa kugira ngo byumvikane ko uyu mwanzuro atari akantu koroshye gafite impact cyangwa se ingaruka zikomeye ku mubano wa Amerika n'u Rwanda. Yewe n'ubu ngubu yenda murabizi ko n'ubu ngubu icyo kibazo yenda gisanzwe gihari. Ni inkuru nziza kuri wese z'abagina, ni inkuru nziza ku Banyarwanda baharanira impinduka ndetse n'uburenganzira bwa muntu, kandi turifuza ko yazajya byazava mu nzira mu maguru mashya. Reka rero mbere yuko njya mu bindi, reka mumbabarire mvuge gato kuri kiriya gisosiyete cyo mu Rwanda cyitwa Mira, kimwe cy'aya matelefoni aho Kagame yagendaga avuga ngo challenginze ngo umuryango we ngo bagurire ngo abantu ngo amatelefone, harimo ubucuruzi, harimo za sheya zabo. Muri Afurika y'Epfo rero iki gisosiyete cyahombye, ntacyo nipfa n'iki gisosiyete, ariko kuba Kagame agicuruzamo niba cyahombye ashobora kuba yaragiteye umwaku, cyangwa se nubwo cyahomba ntabwo twakiririra cyane. Ibyo mu Rwanda nabonye nawe ubwabo bibaza bati se noneho ko bahombye muri Afurika y'Epfo iyo mu Rwanda yo biragenda gute? Of course nayo ishobora kuba bankrupt, ishobora kuba bankrupt kuko parent cyangwa se parent company cyangwa se kompanyi nkuru iri mu gihugu cy'Afurika y'Epfo yahombye cyamunara. Urumva rero iyo mu Rwanda sinzi ko yashoboka. Muri South Africa namenye communication, ni murabizi ko za MTN ariho ziba, ariho zikomoka. Uyu munsi rero bavuga ko igiye guterwa cyamunara. Ubwo mu Rwanda ubwo arimo babyibaza, ntabwo yari inkuru ikomeye cyane yavumbwira turaza ishinga, ariko ni ugaragaza ko ibikorwa bimwe na bimwe bya bindi by'ubujura bakorana n'amasosiyete mpuzamahanga ubu ngubu bishobora kuba bizagenda biyoyoka, kandi nabyo bizaba biriho bijyana n'uko iyi ngoma ya Rwabujindiri nayo ubwayo izaba mu marembere. Ikindi, Perezida Nyusi wa Mozambique yagiye mu Rwanda. Mwibuke ko mu ijambo Kagame yavuze ejo bundi, mu ijambo yavuze ejo bundi asa n'uwashyiraga threat kuri Mozambique, avuga ati Mozambique ikibazo kigeze kuri 80% cyararangiye, buriya ashobora kuba ari nk'amafaranga bataramuha. Hari ibintu bituma avuga ati ngiye kubakurayo. Akimara kuvuga iryo jambo, Nyusi yahise asesekara mu Rwanda. Ijambo ryarumvikanaga ryari clear, yavugaga ko bagiye ko ikibazo cyabajyanye muri Cabo Delgado ngo cyarangiye kukigeze kuri 85 kuzamura kahari ya insinuating agati ibisigaye n'abandi bazabikora ariko ni umukomisiyoneri nuko asaba amafaranga arimo arashaka komisiyo perezida Nyusi rero yafashe urugendo rwihuta ahita aza I Kigali mu Rwanda njye ntabwo mbitindaho gusa nari nabyumvise mu ijambo rye ko ukuntu avuga ngo 80% byarangiye terorisme arayeradikatinze mu gihe cy'ibyumweru ntabwo ari ibyumweru ariko ni igihe gito bavuye hariya yes bavanye mu birindiro ibibira ba extremist bakuye mu bateroriste bakuye mu birindiro byabo South Africa nayo yavuze ko yafashe niba atari Zimbabwe bafashe umukuru wabo kandi Stadek yashakaga ko ari bo bakora ziriya operasi ariko kuko bo bafite za bureaucracy bafite accountability abadepite babo babaza murakora iki muzamarege kingana by'amafaranga muyakura he abo bo ntabwo bashobora kubayo forever abanyarwanda bakora nk'abamercenaires bo ntawe ubabaza nyirakigage hariya ntashobora no guhamagara na minisitiri w'ingabo bo nibo bazagenda bapfa umwumwe cyangwa se bataha Kagame amafaranga kuri konti ze zo hanze akavuga ati twohereje Rwanda yayongere ibacyure ibi birababaje aba bantu bose bari mu Rwanda bareba ibintu bakirengagiza ari abaminisitiri ari abadepite ari abakuru b'ingabo ingaruka zabyo bazazumva kandi igihe kizageraho bazaba batagishoboye no kwicuza bitari na kera reka ngaruke nsoza kuri iyi nkuru ya coup d'etat yo muri Congo ikomeje kuvuza ubuhuha umudepite wo muri Congo reka ngaruke gatoya kuri François Kasonga Bea ubushize mwaramwumvise avuga ko ngo u Rwanda na Congo ari abantu barera ku isahani imwe
pour défier le monde entier surtout les occidentaux qui ne veulent pas que nos deux pays s'entendent
we came here to challenge the whole world especially the western world who don't want us to speak and work together we are here to tell them that we are one and that we never want conflicts among us. I'd like to thank His Excellency President Paul Kagame for welcoming us, but especially for this idea of uniting the security institutions between two countries and strengthening our cooperation. This reinforces the important relationship that will make no one think of harming each other, because we are well aware that we share a lot in common.
Un lien très important qui fera que personne ne pourra penser à faire du mal à un autre. Tant que nous savons que nous mangeons de la même assiette.
Rwanda's chief of
defense. Ni François Kasonga Bea uriho uhatwe ibazo n'inzego z'umutekano nyuma yaho bavuga ko yari muri za conspiracies mu bintu bimeze nk'ubufatanya cyaha mu guhungabanya umutekano wa Congo. Nabwo ari amagambo yanjye mwumve uko presidence
La présidence de la République tient à informer la population concernant les récents événements ayant conduit à l'interpellation du conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité. Il s'agit d'une affaire relevant de la sûreté de l'État. Une matière de ce genre est de la compétence exclusive de l'Agence nationale des renseignements ANR. Il n'est pas dans les habitudes de ce service de communiquer sur ses activités. Toutefois, dans l'état actuel des choses, on peut affirmer que les enquêteurs disposent d'indices sérieux attestant d'agissements contre la sécurité nationale. Les enquêtes se poursuivent et les investigations s'effectuent à différents niveaux. S'il s'avère nécessaire de communiquer davantage, le gouvernement de la République s'en chargera. En attendant, la présidence de la République invite la population à la vigilance et à éviter de donner du crédit aux spéculations mensongères diffusées par des personnes mal intentionnées dans les médias et sur les réseaux sociaux. Les indices sont suffisamment sérieux et ne peuvent donner matière à d'autres considérations de nature ou de type tribal, clanique ou régional. Le processus démocratique amorcé dans notre pays par la première passation pacifique du pouvoir en janvier 2019 est un acquis sacré à préserver à tout prix. Aucune tentative de déstabilisation de nos institutions démocratiques ne sera tolérée. De ce fait, durant le temps de l'enquête, il est demandé à la population de garder son calme et de vaquer sereinement à ses occupations quotidiennes. La situation est sous contrôle.
Kugira ngo mbabwire ko iyi nkuru ya Congo ntabwo irangira uyu munsi, tuzakomeza kuyigarukaho kubera ko iperereza itohoza riragenda rivanamo rihandura cyangwa se ryerekana ibintu byinshi ku buryo kandi mu byiciro bitandukanye ku buryo tabivuga rimwe gusa, kuko nta n'abantu baragezwa mu nkiko. Ariko amakuru dufite ni uko abantu benshi barafunzwe, murabizi ko twabivuze ahangaha kuri Radio Iteme kuva hashize n'ukwezi. Ariko ubu noneho hari igahunda barimo yari igeze ku mutoni, hari gato gusa ngo bahirike ubutegetsi, habura gato. Uyu multi development rero, nyuma y'ibi byose maze kumva ku batumva ururimi rw'Igifaransa, nuko iyi ntumwa ya Perezida Kagame yavugaga ati abaturage ndabahumuriza mube calme, ibintu biri mu maboko y'ubutegetsi, tubifite mu maboko. Ariko ibyo mwumvise ntabwo ari byo gusuzugura, kuko ni ibintu byo gukurikirana, ibyo abantu bakurikiranyweho ibibazo bikomeye byo guhungabanya umutekano w'igihugu. Ibyo biba mu gihe uyu François Kasongabe, mu gihe gito yari amaze avuye muri ntabwo ari gito cyane ariko yari amaze avuye mu Rwanda, yari yamaze nawe kwerekana ubucuti afitanye na Kagame. Ndetse si rimwe gusa, bivuga ko mbere Kabila akimara kuva ku butegetsi, yewe Perezida Tshisekedi atarafata ubutegetsi, uyu Kasonga ashobora kuba ari we watanze bariya bantu bo muri FDLR wa Ignace, wari ukuriye iperereza n'uwari umuvugizi wa FDLR. Ntabwo ibyo byonyine bihagije kugira ngo uvuge ngo harimo ubufatanye hagati ye na Kagame, ahubwo amakuru dufite ni uko akomeza kubyemeza ko hari ubucuti budasanzwe cyane hagati ya aba ba Kasonga Bea ndetse na ba Karega, ari nayo mpamvu bahise bamwohereza. Ngo amakuru avuga ko, cyangwa se abanalisti bavuga ko, kubera ko ku ngoma ya Kabila Kagame yari afite le contact nyinshi cyane, ntabwo yagishaka kohereza yo ambasade ukora ibitari bya diplomasi. Tshisekedi amaze gutorwa aravuga ati ngomba kuziba icyuho, nibwo yohereje Karega wize muri Congo uvuga Ilingala, akagenda akajya kugerageza gucengera no kwinfiltra abariho abantu bafite inkomoko y'abanyarwanda benshi bangwari no mu nzego z'umutekano. Biravugwa ko barimo gufungwa ari benshi, atari n'ibya nonaha gusa, ariko nko mu byumweru bitatu bishize batangiye gufungwa. Banyarwandakazi rero nshuti, namwe bakunzi ba Radio Iteme, ndagira ngo mbabwire ko iki kibazo tuba tugikurikirana hafi cyane, kubera ko harimo ukuboko kutagaragara ariko gushoboka kwa Kigali, ku buryo bishobora kuzaturumbura byinshi cyane. Umunsi byagiye hanze, ndizera nashidikanya ko tuzamenya, muzasanga ko tutibeshye. Uyu munsi rero byose mu gihe bikiriho, uwitwa Kabila Zoe, murumuna wa Perezida Kabila Joseph, wari ugeze kuba guverner wa Katanga, banwaho muri vote of no confidence, ndetse bikavuga ko yakumiriwe, twabivuze nabikoze ikiganiro hanga kuri Radio Iteme, agakumira kujya muri office ibyo muri gahunda ikomeye yatumye batekereza indayo nabivugaho nkuko babivuga abanyekongo bitanyitiriwe nuko nyuma yaho mbere yuko Tshisekedi atorwa Kabila amaze kwemera kugabana ubutegetsi yabanje kwinstitua gushyiraho ba gouverneur haba mu mpande nyinshi za Sud na Nord ndetse no mu bice n'ibindi bya Congo bya Katanga nako na mu bakongomani b'umwimerere bwo ndavuga batari za Nord harimo ba Rwandophone na Sud harimo ba Rwandophone n'abahavu bariya bari za Kamere bafite yo za Stronghold bakamere buriya nibo bafite za Sud Kivu cyane ari nabo Kabila ko nabo atarahafite Stronghold agatuma ariyo mpamvu yagiranaga imikoranire ya hafi na ba Kamere bumvikana cyane yuko bamuheshaga ayo majwi yaho ngabo cyangwa support yabo ngabo nabo bivugwa ko babanje gushyiraho aba gouverneur mu bice bitandukanye bya Congo ndetse byose kugira ngo akomeze agire akontrole adahari kene analize itari zanje nyuma yaho mwumvise ibintu byitwa état de siège aho muri za Ituri muragibuka ko bafayuru kiragiye byari byarabaye n'amatora yarananiranye muri kiragiye kubera ko bari abopoza bari bafite imbaraga nyinshi cyane ariko bivugwa ko Kabila yakoze ibishoboka byose agasiga abagouverneur bose ba at least majorite ndetse nini cyane arabo mu gice ari abantu bamushyigikiye Tshisekedi rero bikavuga ko nawe arimo yagendaga ba dismantelinga buhoro buhoro muri umuna wa Kabila nawe yabaye guverineri Katanga nawe ari mu bavuye Kinshasa amini Goma na za Ituri yo ngiyo nabwo bahashyira abasirikare ba guverineri bandi barahava ba état de siège nkuko maze iminsi mu byumba état de siège bavanaho abategetsi basanzwe batowe bashyiraho abayobozi guverineri b'abasirikare ibyo byose bikaba bitarigeze binezeza Kabila n'abo bafatanyije ubwo batekerezaga rero ko bageze ku musozo ku ndunduro yo ku musozo yo gufata ubutegetsi nibwo byaburiwemo ntabwo tuzi ndavuga nk'izina rya radio iteme ntabwo tuzi ko byarangiye burundu ariko nuko umugambi basa nkaho watahuwe ariyo mpamvu ugenda wumva hafunze umwe hagafunga undi uyu munsi rero umurumuna wa Kabila nawe wagomba gukurikira mukuru we akajya wagomba kujya muri South Africa ngo n'umuryango we yari amaze kuwohereza umaze y'icyumweru igaragara ko ari ibintu koko bashobora kuba barabateguye bahita bamubuza gutraveling bamwambura passeport diplomatique bamubwiye ko mbere yuko yongera gusaba kugenda agomba kujya gufata passeport ye muri ANR nkuko nabi babwiye ubushize n'abatayizi ni nka equivalent ya NISS yo mu Rwanda ni service ya renseignement muri Congo yenda bashatse bahita renseignement civile kiri powerful ni nka nako mu magambo maremare ni agence nationale ya renseignement urumva rero ko urwishe ya nkaru cyahirimo ku Rwanda bemeza ko Kigali ibifitemo ku buryo bavugaga ko ishobora kuba ariyo yari kuza ngo kuzajya kwe kuvuga ko babarire ko yari ngo ko yari kuzazana umutekano calme ngo igihe habaye akavuyo ikinjira reka nsoreze kuri iyi assessment ya Kinshasa no ku gihe cya Mobutu ni stronghold ya Tshisekedi na UDPS. Tshisekedi ni umukinwa abantu ba Kinshasa ni nawe perezida wenyine mu babayeho ukomoka muri kariya gace bafite support ikomeye cyane gutegeka Kinshasa muri buriya buryo batagutoye n'umukino wabo bagamukuraho cyangwa se bakamugamba na buriya buryo ntabwo nzi ko byatanga bizatanga umusaruro sinzi ko byabafasha nibaza ko ariyo mpamvu mwabonye ko n'imyigaragambyo yahise ikurikira kandi izahoraho hariya Tshisekedi hafite support nibaza ko ari ubwiyahuzi Kinshasa niho byo bice birimo support ikomeye cyane ya UDPS ntabwo support ifite ingana kuriya ahandi mu bice bitandukanye igihugu. Banyarwanda, Banyarwanda kazi inshuti z'ibiganiro byacu rero, ikiganiro uyu munsi ngisoreje ahangaha. Reka nshimire abo twabanye, nongere nibutse abashaka kwifatanya natwe kuri memori ya Colonel Patrick Karegeya n'ejo bundi umusibejo ubwo zari kuwa gatandatu saa tanu ku masaha ya New York na Washington DC. Mushobora rero kwifatanya natwe kuri Zoom ababyifuza mwese. Murara haryana abandi, mugire ibihe byiza aho muri hose. Yari turashimye Jean Paul mu kiganiro uyu munsi. Ubwo rero mu bindi biganiro tuzongera mu bindi biganiro, mbabarire ni bindi bindi tuzabiganira ubutaha. Reka nze ne kwirirwa nizimba mu magambo, ariko communication zindi muzazibona kuri social media. Ubwo ndavuga ku bashaka kwifatanya natwe kuri memorial, ndetse abadafite abafishora kurikira abadafite Zoom internet azabari na nimero ya telefone mushobora gukurikiraniraho. Rero ndizera nashidikanya ko muzamuri kumwe natwe. Mugire ibihe byiza rero aho muri hose.
Abashaka intambara